kwa magumu yalo kwepo, mateso nimeyapitia, ha. Ama kweli ujui kesho, pambana mwanadamu wachana na dunia, ha. Kama nguvu ya upepo, Yesu mwokozi wangu kanitetea, ha. Majaribu nimeshinda, dhambi na mauti nimelikimbia, ha. And I'm proud to say, I'm strong now, I'm strong. Wanya nguzo na wameteketea, chakula chako ni machozi, kate tamaa rafiki wa kweli ni mokozi, akuita njoo, shida zako usiogope, akuita njoo, wala usiogope. I'm proud to say, I'm strong now, I'm strong.
Yeah, that's true, I'm stronger, and I'm proud of it.
I'm strong now, I'm strong.
Yes, yes.
I'm strong now, I'm strong.
Yeah,
yeah. I'm strong now, I'm strong. Yeah,
yeah.
Yeah,
oh, I get
like pretty
how am I?
Tabasamu, thank God. It's your happy day. It's your happy day. Tabasamu, it's your happy day. Yani za muda, mateso ni ya muda. Usikate tamaa, mtazame Mola, mbele utasonga. Wewe ni shujaa.
Lasso on the beat.